wa chimuku bibidi
kuchina chiso
kukabe nimiroyo funali mira kamponyo kusiko kuno obanje kuzomulala manyeti kuya kulemerera banja bajirambula abasaba kujigula abalala bonga basabati anti tuyambe tulimireko kasizoni
chobanga wabala musini
miro mbade njikumye na yetu senene merewa mukuru sala wakati obato chasobola funa kulimira
togabe nimiro yange siburi omuti amanyi okulima nkugambye togabe nimiro yange siburi omuti amanyi okulima buli gwanga nennime yalyo ogigabanga ewanga ovaawo buli gwanga nennime yalyo ogigabanga ewanga ovaawo omukiga bw'omuwa ennimiro tanyiriza kubalima bamuka owoza limye wane n'awamala kumbe mabega omutte agenda abika omunyankole omuwa ennimiro obeera oleesa obuzibu omunyankole alima agaziya bapa netaka kuba balunzi nnyo baagala amazzi mbwenteza bwe zinaanywawa omusoga bw'omuwa ennimiro abasoga babanda nnyo abasoga baagala okulima neyasuza alima okumasha baayagala omudinka n'omukungu togeza n'obawa ennimiro omudinka bw'omuwa ennimiro ayinza n'ogisimamu emyala balima kifiiriza nebye wataliza yosanga abirimu abazungu baalemu okulima n'omuzungu tumuwa ennimiro fe watukabaza enkumbi aleeta kutulagita yosanga asenda kati bunga be baganda b'enkakasi abamanyi okulima gwewoolimira olunaku omuganda n'ewiiki agimala omuganda alima asoba bakwasa n'engalo mbubbo bayonja nnyo abaganda basonoka mbubbo bakuba nsoba
nsasire kimuli kyakumeza ntabanabulwa wensula ekirala tebangobangayo ewaffe gye nazaalibwa siribali abanonya simi kyobaseza nkuba nze nasima gwe muntu
nakumba ennimiro ya bbaawo bakubayaaya balima beemuliza ennimiro ebeesaana agimanyidde buli lwewegabangula oba oswaza bbaawo naaweyo kasito balaba abawala abasiba beetunda eri basanyu mwanyinaguma bbaawa baapakasa
tonenya nakulwayo naye gye mbadde nkola wabadde wala nga n'ensimbi ze nagenda okupakasa ennaku zino nga nazo zabbula
katizize bamukwekubagiza munnange sanyuka
bamunkakasa tajja kubeera nange
bwekiri bwekiri
yogeza amazima
nkukakasa oligwa wendigwa
kati nyongera mukono
naye bwegunaasuka tegukole bubi
kati nokkiriza nkwate buli wenjagala
nkuwadde nkuwadde
kati nokkiriza nkwate buli wenjagala
nkuwadde nawe nkuwadde
tuingile ndagabye wanga
walute kuwi
nawe tuingile ndagabye wanga
walute kuwi kwa tampona na utu kwa tampona.